hello
hello
ah
ah
sudo walaal
walaal waan dhawahay een walaal waxaan doonayaa inaad meel riif timiso
haa ku iftiin yaa walaal
kaar ku shubashada marka biribeed ku subanayso tay wax kaar ki sheegay kuma yaalaan macluumaadke
sugana checkeray bal
bal walaal checkeray اللهم صل على سيدنا محمد انزل السجود
شو رأي لون خد كير وريج هذا رأي لون
هاي ورأي يعني
هو ما قناه هاي
إن شاء الله
Hello?
Hello?
Farm to go to Korea.
Well, I was so worried and like this, the queen so like this.
Number four, I'm so worried.
Could you do what? Yeah.
Ah, number four, Dolala.
Okay, you are not.
Hello,
hey, you are here.